DJ Luvasa kadlale ngale.
Ngifunile ngothando lwakho.
Ship.